Hey yo, K-Flavor again, Kaka B, Shaggy Jones baby. Bribang, bribam, bam, bam, bam. Bribang, bribam, bribam. Bribang, bribam, bam, bam, bam. Let go. Mupenzi, mke wangu njiwa kipenzi. Silali, tangu uondoke ni majonzi. Nakule kwa vibanda, kisa nyumba yangu machawazi. Ninakumbuka, siku tuloenda kwa wazazi. Ukasema utaishi na mimi kwa furaha, yote na maradhi. Umeniacha, na kesi huruma kwangu wewe jaji. Nimeenda kwa ganga, labda nkawanga, ili urudi kwangu. Bado majanga, tupa mboranda, labda sufungu langu, ndo mana. La, 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 la. Mpenzi, mbona umenitenga? La, 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 la. Moyo umeniacha na vidonda? La, 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 la. Dereva, mimi sina konda? La, 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 la.
Kaka pipa,
mimi siri konda.
Niliposema na kupenda, ulidhani nitakutenda. Mtoto benda, huna jenda. Wakaja wingi wenye tenda kakuteka, kimwana ukanitenda. Ukaenda kaka beli ukanideta, kaniacha kwa matata, mwenza kukula bata. Nimehata, sina hata tumaini la kuishi. Umeniacha kwa ubishi, samisha linikanya. Utajani hanya wewe mwanya, kuwachanganya. Na bonge la smile, na bonge la figa kama twiga. Una act kwenye sugar, sikujua. Nimpita njia, do umenitia. Na baki nalia, sina nia ya kupenda tena.
Sina nia ya kupenda tena. Sina nia ya kupenda tena.
Mpenzi,
mbona umenitenga? Moyo umeniacha na vidonda. Dereva, mimi sina konda.
Shaggy Jones,
nenepa, mimi siri konda.
She makes me lie, she makes me cry. She makes me do all the crazy things. I never thought it all being like this. I'ma pull up, I'ma pull up every time on it. I'ma rule up every day, hubby. Just making interjections, no rejections. Your perfections, so fly, so shine. In the dark of no love, more love, no light. Till death, no doubt, please hold on. Don't let go. Mommy take everything so serious, boo. Mommy take everything so serious, boo.
Nimeenda kwa ganga, labda nkawanga. Urudi kwangu, bado majanga. Tupa mboranda, oh, baby nakupenda.
La, 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 la.
Mpenzi,
mbona umenitenga?
La, 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 la.
Moyo umeniacha na vidonda.
La, 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 la.
Dereva, mimi sina konda.
La, 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 la.
Nenepa,
mimi siri konda.